ziwuba babisatu bisatu teba kusera ate mune angamba ntizoyo zatu zedda kula kunze onenga keza zali saba na yunga watate kukulimbo omulala ya teba kati katunda bino vya magumba jimbanda kakuchimesa era netusikula o yonja ngomuli mkuli kora bebo wetani wachena zute ono kwa lere lere yali njogera ina buyonjo pesa kula kwe baba tomu ite chibuno bali ite dogo kuli kweyo kuli wotu tumuka mutawana simirembe tata sate wali munsi kizibu nyo nga kuzimba linya kecho muende kisinga gale mabagaga nukulisa kumafune lirwa koli na gewele kereza jemba sanu kulampa lampa anigwe banasunga nea keza kune vikana kulumike vichamu ebyo bibita jankanga mukama jali sirema kweba zanyini byonna ikatonda wampa talanta yange njifuba kontu tumusemu kwanga abefu bitiziwe bachi katonda munene chemanyi namwe jemukolere bizibu byamwe bingi kutunde kutunde nyumu maduka na kumusango mulope olubanno ne bakutandika nti je wali nonya wakulu tujja mpaka kawala konyole kakwe mweunze webalira bukira nti tolokanga ne katonga boze sabanjogerera siti te omukama yansumba sara girimula ayikatondo uinza bakwati wensonyi basazi wabasanyukira nzo okulaba kabi kuba watali nsonga basimide meme yange awatali musango erinya lyange balyono tarabansobize obange nsi yakukwatako siraba kyokweka laba omudaala bwe gufaanana tufa ku byotunda waki abakuzi tebakwepena ne bakoma ku jjalibu kiso kyambuzi ne lukolawo nze nange byensanga abawoza musajja muzibu nnyo so mutindo gwekkubya emwera kuzanga ebitajja kale kamwerimbe
byatulyawo ebyaffe buli mwaka byebidiba mukoleko naye asiraane nnyo nnyo nnyo
jebaise
Eri bandogo
Vamu kukolima Uliro lwa dentyo